Yesifo sami ngavukelwa bomama Alabeng mathanda yosebenjikele Nalabeng basiza yosebenkhulile Bomina ngingaza ukubayala Hiba kombisa indlela Hawu noma ngingakhala ngibaxolele Umuntu angeke umpendule Angeke umshintshe umuntu engingafu Ubothanda ubuyele enganeno Ungabo msiza umuntu engingafu Ubothanda ubuyele enganeno Angeke umshintshe umuntu engingafu Ubothanda ubuyele enganeno Ungabo msiza umuntu engingafu
Angizondi, angina mona